Eyo nga tufudde yakwatidde ekibiina kya FDC bendera okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga Uganda, James Nathan Andana Mafabi, olwaleero abadde mu bitundu eby'Buganda gy'atandise mu nteekateeka ez'okunoonya akalulu akanamutwala mu ntebe y'obukulembeze gy'eggwanyiza. James Nathan Andana Mafabi akubye olukungaana mu bitundu ebya Town Council ey'obusiika n'oluvannyuma gy'avudde n'agenda mu bitundu eby'eggomba y'e Zirowe, era ng'asabye abantu ba bulijjo singa n'aba alondeddwa okubeera omukulembeze wa Uganda addako, agenda kukola bwezingirire okusobola okuyitimusa ensonga z'ebyobulamu, ensonga z'ebyenjigiriza, ebyenfuna n'ebirala, ng'agamba kyewuunyisa okuba nti olutalo lwali kya gavumenti ya Pulezidenti Museveni mu buyinza lwatandikira mu bitundu bino eby'eruweero, kyokka kyewuunyisa okuba nti abantu baayo baavuba lunkupe nga beetaaga okusobola okuba nga tebafiirwako. James Nathan Andana Mafabi abadde mu bitundu bino aliko ebyenjawulo byabulidde abaayo mu mbeera y'okubapereza okulaba nga bamulonda avuke omukulembeze wa Uganda addako.
Kale, bili bisato mchi, noro, ama mtale kena mpichomo, ne mboto kena, lete mulu kumwe.